And we call him Dada. Jesus Christ, our Lord and Giver. Make him one slew brother. Brand new bar brother from another mother.
Tu potente tendereza, Yesu. Yesu dala dala, oli mwana wandika.
Mama nebaza, oh mulokozi,
tumutende fe, tukutete tendereza, Yesu,
Yesu,
Yesu dala dala, oli mwana wandika,
oh musaigo, musaigo, kunazisa, mama nebaza, oh mulokozi,
tumutende fe, mazima twandi batewa, kuba fe twali bakufa. Obulamu wali tulemye, abalabe ne baseka, naye okuyita mukusaba, kulabye ng'ogabirira, benzi be yali elemye, tuli eno twebaza.
Omucho gwake mwana embazi, olwakalosa kamazi, kuliddamu ne guloka, nsomu kubaloka.
Tukutete tendereza
Yesu.
Chibosire.